This is the African Music Mix on the Voice of America.
Bojuri enu adake ki se bi ta wa olorin oro taku ara baba so oje oro lo ti wa kere lo tolorin ba so olorun lo soro ye toro jise won olorun wa o
Nigeria, the cause is already. The job is done. Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix on The Voice of America.
Oh,
To hear, chances are you will on the African Music Mix.
Is this a remix? Shanti International. Is this a remix? Batman alongside got the way I sing. Oh,
day mu afikete anatu ebe ma ulete kete I had to do tuna mitimu ya mide ame sume ma odo ayode anu kuna fama matame ama enya natu esi ya utuona meshima ena natu yebe kru ya mutuma ayasha siye ya yiye ye mwajuma awo sani na mniwuna mina freeze no wana mipaye esa mida mina atmana brand kese
Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Hospitali hizi Kila siku jamani kota mizizi. Alafu akaka mtindo mtindo aka. Jinsi wajazito wale mnavonya nyasa. Lazima kuna siku moto tutawaka. Kadi za wazazi zile zagai wabure. Utanyeka we mpaka usipate zile. Kadi na mzazi ambati shimia tano. Mwana mna kiburi ambacho akina mfano. Daktari umone matatizo kutatulie. Jibu takalapota kachini ulie. Daktari kutole macho umoleza kwa makini. Jamani mekujapa nina upele mwilini. Ambiwe timtu kauge majabarini. Ushauri wenu nyene kama nguvu za giza. Wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza. Tweke tunguli basi tujue moja. Mama mjamzito mba msada kujifungua. Nesa uge na simu na bwana kizigua. Nauliza swali na jibu pia nalitaka. Hospitalini kule kuna mta fuga paka. Kama yupo basi leo ipia kaondowe. Basi turusuni soko soka tukaondowe. Na tukaja pale sito ndetika risasi tu. Krrr, dakika mbili tu. Kuisha kabisa pale mambo shwari. Hapa tunama profesa umesomea Ulaya. Mbona mkaugua nye mwenda kutibia Ulaya. Kunani Ulaya, Ulaya, Ulaya. Tupani hela basi na sito katibia Ulaya.
Wauguzi, daktari na manesi. Wauguzi, taratibu jamani haya.
Kwa kuminyaswa, tena siombe akutana nesi mwenikasa, ambayo janake alichezea matokeo kwa watasa. Atapo huduma za ovyo, tena sio za kisasa. Hapa tiongee uongo sisi wanasiasa. Wapo madaktari wanaosifika kwa kuua mimba. Machozi analilenga nyimbo na voimba. Simlizikia, hospitali ya Mwanyamala yaliyotokea. Baba Makamba ongea wizi mama kidedea. Mama uliyepatwa na ule mkasa, pole sana, Mungu wako atakusaidia. Hembo tichangue maswala haya kwa undani. Najua mwingine mtacheka lakini mimi sina utani. Daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo. Hapo hapo mlagai na maneno aliyo matamu. Lazima atakwambia I'm going to the lunch time. Saa tatu. Lunch time gani wakati tumbo la nkata mie? Au ni yako mpate mbele za watu njeshe. Maumivu ya jino ndugu zangu sio mchezo. Ukienda hospitalini utambua kata 2020. Chafadhali umtafute Bakai Mambea au Matumla mkae naye mkaongea. Akutandike ngumi moja tu jina wako ng'oke. Hizo kushini, ukajipose na chochote. Hospitali unaomeo hela na usho ndogo. Hawana imani kwa wale mavu hata watoto wadogo. Ukweli kwamba usimamizi wa serikali mdogo. Na nyua uguzi kama serikali wajai. Wagonjwa wasaidieni, msiwate kibui. Kama mbwai mbwai, bwana hatuwezi kukubali. Asimia semani ya rama zote nkwa serikali. Yes, rama zote nkwa serikali.
Wauguzi, daktari na manesi. Wauguzi, taratibu jamani haya. Naonana wabaya haya. Wauguzi, daktari na manesi. Wauguzi, taratibu jamani haya. Naonana wabaya haya. Wauguzi, daktari na manesi. Wauguzi, taratibu jamani haya.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Oh, Stop talking. Pomul paka bouger. Sakai?
Ouais.
Sakai?
Ouais.
Sakai?
Oui, Sakai.
Maleso, maleso.
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
Demon, long live. Please, one of the one that I can see. Please, one of the one that I can see. travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
في بالنبي في بالنبي
keeping you tuned to the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
It's that time of the year again, man.
Man, I speak for the street kids using newspapers instead of bed sheets, and for the girl who wanna terminate a child cause she feels that the cost of living has gone wild. People with the minimum wage and low salary are working real hard just to feed a whole family. To tell the truth, I find it hard to celebrate. I look at the streets and most
we're
people are starving, man.
Gifts, we're writing cars, we're going big, the whole nine yards. A big Christmas lots to eat, but do we remember that out on the street? It's not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless, cause your whole life seems hopeless when you're sleeping in the rain. Would you have a Merry Christmas if your life was like this? Does it bother your conscience that we allow?
Just a rap artist, I got a voice and I speak for the people. Kids in the streets who ain't got nothing to eat. This is Christmas, they don't have a place to sleep. And it looks like the government is waiting for another. We are the world, nah man, it's never gonna happen. I'ma keep rapping and speak the truth. Make the older guys listen while I lead the youth. Where I'm from, what? Well, it's not the dogs that bite, it's the economy. You gotta get this right. Listen, I know you're getting fed up, things are getting better. But you gotta keep your head up.
We're writing cars, we're going big, the whole nine yards. A big Christmas lunch, we have lots to eat, but do we remember that out on the street? It's not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless, cause your whole life seems hopeless when you're sleeping in the rain. Would you have a Merry Christmas if your life was like this? Does it bother your conscience that we allow this pain? It's not a Merry Christmas. No, it's not a Merry Christmas for
mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Mm-hmm. Señor, para mi amor.